Muli mtu yenaba no muzira oyamubika mumpe nyinje yo muzira mumbera yonanga tali mulekelera oye mama woli ye mama o ye mama wange ye mama fik fameka ne mama wafefe era kano kabanyafe mama wange nensi manza omukazi yanjagala nga sinazalibwa eyeti ko mutima gwange nga tegunakolebwa eyabira nange mukyenda okumala emyezi mwenda nga yegumya nga yegamba mutima nti kana kana kakigwana era we yanzaala yali love at first sight anti ngalaba kabebe akalina American height mu mikono gye ngambaka kuva butampita kabaka ne bwe tutali nga waka mu message nga weereza obubaka kabaka manyisa bwe muli kuba nemeddwa okwebaka ne bwe ndiwasa ne nkuleka I swear tewali kirikyuka mu mutima gwange olisigala omwoti nabagereka nkwagala nnyo maama wange I wish I can take you everywhere ne nkulaga mikwano gyange gye ndi gwe eddembe era ng'ettooke bwe tasobola vaako kikuta ewatali kambe era ne bwe twali tukula maama ye yatutakulira obusente bw'okusondasonda n'atuweerera ge magezi kwe kutegeera n'atumanyisa katonda eyatonda ensi n'eggulu wadde tuli bamawaggali tubukanga biwuggulu ensi ya katonda si yaffe tuleme kuba na mululu tumanye abatusinga obukulu empisa kintu kikulu buli mutu yonna gy'ali wali tobalira ku nkokonkolo maama nkweyanza okundaga omutuufu ow'okusinza era nina okukkiriza mu nsi eno oyo yali mpanguza nsiba nsaba sala nga nfukamidde ku mavivi nga nsaba katonda akuwangaza tulabeko nga tulina envi mukama awulira omutima gwa engeri gye gulaajana nsaba ejjana kiba ekifunze ne maama gye tulisisinkana shitod mi buli muntu alina olunaku olw'okucacanca you never know lusobola okuba n'olwenca ngwe ky'olina okukola kera ku makya kola ky'olina okukola but toluzinga focus omusomi tomisinga kilaasi tekigasa kuba mulaasi mu kilaasi ng'oli among those who don't pass remember tuva mu famili za njawulo ey'omugagga n'ey'omwavu ow'omugagga asoma kufuna amagezi ga runninga family business ate ow'omwavu asoma kufuna amagezi gatekawo business ena runninga family gwe kya zonna waawuliriza kino kye kiseera okuzimbira obulamu bwo basement abantu bwe tubeera nabo ebiseera ebisinga ye cement but is your cement worth building your basement tula wansi make a timetable and make it balance that's how life goes too much of anything is a full dose olina amabanja nga kubanja omulabira mailo n'okuba siriki nga ninja omukazi nga wadibira ku lujja nawe omusajja ng'onoonya mubezi w'okuba embejja oyo atakola ebyo baakoze kenzo bakuyimbira gutujja nga gwe okuba gita kyokka ng'olimba sirulwe lwa dokita yenze manza ekitone nakyonka mu mabeere kuva buto nga n'ekiroto ky'obbukira mu bire nga Bob Wine mu mama mbire mama told me if they can't buy your songs zeyimbire manza.